Wee-wee.
You're the king of bees.
Drop yangu.
Ukiri seba na kujivia.
Drop yangu.
Bani music.
Major.
Bile bile.
Drop yangu.
Bile bile.
Drop yangu.
Nenye mukono nisema.
Drop yangu.
Wala muja kosea.
Drop yangu.
Kira moto na mambo yake. Kira moto na shida yake. Kira moto na mambo yake. Kira moto na shida yake. Nikigonga kabia ndo mambo yangu. Kira moto na shida yake. Nikileta kamimba ndo mambo yangu. Kira moto na mambo yake. Hey, watch out iso waze.
Hey, watch out iso waze.
Chawi anavaa kama wewe.
Oh, chawi anavaa kama wewe.
Bana kosa busingizi. Bana kosa busingizi.
Mama,
bana kosa busingizi.
Pasuka.
Bana kosa busingizi.
Oui, oui.
Bana kosa busingizi.
Yes.
Bana kosa busingizi. Bana kosa busingizi.
Bana kufa.
Bile bile.
Job yangu.
Bile bile.
Job yangu.
Kupendeza.
Job yangu.
Kuvala mini jipe.
Job yangu.
Kuonga sana.
Job yangu.
Kupenda ba vacancier.
Job yangu.
Kuongea.
Job yangu.
Kujitapa.
Job yangu.
Kujivuna.
Job yangu.
Kujipendekeza.
Job yangu.
Eti niko na shobo.
Job yangu.
Bana kritike.
Basu.
Bana ni kritike.
Basu.
Bana kritike.
Basu.
Bakitaka baseme bache.
Job yangu.
Kira moto na mambo yake. Kira moto na shida yake. Kira moto na mambo yake. Kira moto na shida yake. Nikigonga kabia ndo mambo yangu.
Job yangu.
Kira moto na shida yake. Nikileta kamimba ndo mambo yangu.
Job yangu.
Kira moto na mambo yake.
Bana kosa busingizi.
Walosh.
Bana kosa busingizi.
Wanash.
Bana kosa busingizi.
Baikoli.
Bana kosa busingizi.
Job yangu.
Hey, Franka Kili.
Hey.
Mukaya F.
Hey.
Mucho Shope.
Watch out, he's so wazee.
Job yangu. Job yangu.
Bile bile.
Job yangu.
Bile bile.
Job yangu.
Nenye mukono nisema.
Job yangu.
Kutukaniwa.
Job yangu.
Kuzagauliwa.
Job yangu.
Kuchafuliwa.
Job yangu.
Kunyima masho.
Job yangu.
Nilishaka vizowea.
Job yangu.
Bana kosa busingizi. Bana kosa busingizi.
Mama.
Bana kosa busingizi.
Pasuka.
Bana kosa busingizi.
Oui, oui.
Bana kosa busingizi.
Yes.
Bana kosa busingizi.
Aba.
Bana kosa busingizi.
Bana kufa.
Adam Katunga. Le déclarant. Okita kataka. Mwana Londres.
Halo nyuma lokole. Anachise kiduku. Bili kendo momo. Anachise kiduku. Dos kama Santos. Anachise kiduku.
Basutua.
I get pick it up, pick it up, pick it up.